do noy neddo wawi nangirede na faddede wakkati
les conditions de la mise en
de fadde le wakkati atol hemre chapantate go jangule talki sariya leydi kanyum woni ko halidum go fu holla kanani pano nangede jom o endam seni tawama no walla kibar hebe do hala ngadda ka sariya ka endam no wayidu kanko ngabbe gaccho endam to ya o hulinowa sede na du kondan himbe be o wadi basi ben endam fa hande du kodo nangongol nafira du no wida gongol hebe wade le wakkati mudum naadu konna wi'e wona ko gacci o hanta tawe joomu nango mudum kay hore mun no reena dum non naadu se tawama no wada to sopto suudu sariya to dal majju gacci o endam mauni sanne fa naaten sorko der himbe no ummina bolowol fereje godom e tama nangol joomu no waawi hadde dum don wadde nenne joomu nangete ko han himbe faama do mudum ni woni ko linta dum fu neni gote mudum hebaama fu joomu nangete fadde wakkati
nangule de noy woni boyol mudum
la detention prouve
nangule enda halam ele datol hemre chapantati e go'o tobbere e go'o ele talkul sariya leydi don wonto hokki lawol jomu fadde le wakkati sambe majju fu jiatanani gacce ngadon endam naadu konna dun jiewan do fi on wakkati mo widagol gol endam waawi boyde jomu tawe no fadda hebal widagol wade fa gonga halaka wurtine se taama gacce on mauna sanne to jomu faddata kanani lebbi jeego ka non woni se gollal hirnyer non lenka wajibi jomu fadde lebbi sappo e jeetati ko wa heedintine lebbi sappo di goddi kana won fi wadugo war hore ittol yonki en yandu goddo ko warto dun ni endam na gadol gacce mawde hono nyaamol jawdi leydi ni endam en waawi faddede ko buri lebbi sappo e jeetati woddu ko nan se hejay hen tinte lebbi sappo e didi goddi.